kurantan bila gun kan farafina gun kan fɔlɔ kaf award bafilɛ tan ni kɔnɔntɔn n'o bɛ farafina gun sirantolantan ɲɛmayaso kofɔ ale ka jɔnjɔn min ɲɛsin bɛ san cili ɲuman ma sirantolantana min ye cili ɲuman don ka jɔnjɔn di o ma o sirantolantanaw minnu tɔgɔ sugandira ni kala ka kan ka ta u ye maliden mɔgɔ fila bɛ olu la fɔlɔ mali ekipe national jalatigi abilɛ jabi kan egypte bafilɛ tan ni kɔnɔntɔn min tɛmɛna mali ni moritani ka ɲɔgɔn dan na se kɛra mali ta ye a sen fɛ ciliw nana ni kelen abilɛ jabi ye ciliw don a don na mali sirantolantana mɔgɔ filanan min tɔgɔ sugandira amadu ayidara don mali ni angola ka ɲɔgɔn dan sen fɛ halisa kan egypte bafilɛ tan ni kɔnɔntɔn hokumu kɔnɔ amadu ayidara ye angola ciliw lamaga mali ye see sɔrɔ a ɲɔgɔn dan sen fɛ ciliw kila ni kanankolo abilɛ jabi ka fara amadu ayidara kan olu ni farafina sirantolantana wɛrɛw tɔgɔw sugandira kala ka kan ka ta minw ye ani fana mali ye jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnan sɔrɔ farafina diɲɛ kurukara yɛrɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ biduru wɔrɔna b'a bolo o ye fifa diɲɛ kurukara sirantolantan ɲɛmayaso ka kimɛli ye min be kɛ sanga ani waati k'a yira tuma ni tuma jamana jumɛn be jamana jumɛn ɲɛ sirantolantan ko la farafina ani diɲɛ kɔnɔ farafina jɔyɔrɔ saba fɔlɔ o be senegal tunisi ani nigeriya de bolo ni kimɛli be san bafilɛ tan ni kɔnɔntɔn kimɛliw kuncɛ fifa fan fɛ aw yɛrɛw fɛ mali la mali ekipe national kade sirantolantanaw minnu si ma tɛmɛ san tan wolonfila kan cɛmaniw ko do olu ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ denba traure denba traure tara federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ kunu alamisa desanbri kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san bafilɛ tan ni kɔnɔntɔn denba traure minnw t'a dɔn onze créateur de ɲarela n'o ye premier division club dɔ ye mali la o dege karamɔgɔ tun do baaraba de bɛ denba traure bolo k'a cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ walasa mali ka se ka ni yɔrɔ ta kan ibisɛt o min be nale o fas final kɛnɛ kan hakilina jigina san bafilɛ tan duru ani san bafilɛ tan wolonfila mali de ye farafina jɔnjɔnba ta kan ni kɛnɛ kan ka tugu ɲɔgɔn na nka bafilɛ tan kɔnɔntɔn san na n'o ye ɲina san ye mali ma se ka ye a kɛnɛ kan sirantolantan bunagun kan anw yɛrɛw fɛ yan k'a kuncɛ championat premier division tile tan kelenna ɲɔgɔndanw kuncɛle kulɔbuw jɔyɔrɔ filɛ nin ye gurupu a kɔnɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o be joliba atleti kulɔbu bolo kuru mugan ni seeki jɔyɔrɔ filanan cs dugolon fila y'o ta kuru mugan ni saba lafiya kulɔbu de bamako lc ba jɔyɔrɔ sabana b'ale bolo gurupu a kɔnɔna na kuru mugan ni kelen jɔyɔrɔ nana o be as ral de bamako bolo kuru tan ni kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ duruna o be as polisi bolo kuru tan ni naani association sportive de bamako asb jɔyɔrɔ wɔrɔna b'ale bolo kuru tan ni fila as bakarijan de barawuli jɔyɔrɔ wolonfilana kuru tan ni fila mamayira acd kati jɔyɔrɔ seegina kuru tan abenri acd tombouctou jɔyɔrɔ kɔnɔntɔna kuru tan as ɲɛnade kulikoro jɔyɔrɔ tana kuru seeki jɔyɔrɔ tan ni kelenna gurupu a kɔnɔna na soni acd gao o b'ale bolo kuru seeki jɔyɔrɔ tan ni filana o be as performansi bolo kuru wolonfila gurupu b o kɔnɔ sisan o jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲɛ nɛnɛmɛ stade malien de bamako bolo kuru mugan ni seeki jɔyɔrɔ filana o be onze créateur de ɲɛrɛla bolo kuru mugan ni fila jɔyɔrɔ sabana club olympique de bamako cob ale y'o ta kuru mugan jɔyɔrɔ nanna o be us kita bolo kuru tan ni kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ duruna o be yele olympique bolo kuru tan ni wɔɔrɔ jɔyɔrɔ wɔrɔna o be isfasi bolo kuru tan ni saba aswam ale ye jɔyɔrɔ wolonfilana ta kuru tan ni kelen centre salif keta csk jɔyɔrɔ segina b'ale bolo kuru kɔnɔntɔn as black star jɔyɔrɔ kɔnɔntɔna b'ale bolo kuru kɔnɔntɔn jɔyɔrɔ tana o be us buguni bolo kuru duru jɔyɔrɔ tan ni kelenna o be as sabana bolo ka bɔmɔpti kuru naani voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli do